resista kanja angisaphathi utshwala bo ayakacekisna kancanayaya ubunikazi tshela ngasigqilazi khumbuza udirab ne-big nas yonke into bala lo nomuzongresista kanja angisaphathi utshwala bo ayakacekisna kancanayaya welele
uboy is cocking the bag.
Uboy is called
Mr. Bird. Umnigas went down.